praise. Holy, 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 holy. Oriane mazeke de jana mayande de maya. Holy Lord God Almighty. They call each other Rinamakoshan. Worthy, 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 worthy. Worthy to receive my praise. I'm a chosen generation. Korabazadaba. Holy, 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 holy. Just to declare his praises. Holy Lord God Almighty, I can do all things through Christ my strength. Worthy, 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 worthy. Worthy to receive my praise. Holy, Sadia Kadea Booja. Holy Lord God Almighty. Worthy, 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 worthy. Worthy to receive my praise. Sididididiba. Holy, 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 Lord God Almighty. Worthy, 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 worthy. Receive it all, kaze tamayan derebo. Worthy to receive my praise. I'm here to give you all my praise. Akado baske. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy Lord God Almighty. Asadabaya Zidekanamaya ni. Worthy, worthy, worthy.
Receive my praise, oh God.
Worthy, worthy, worthy. Worthy, worthy. Receive my praise. Worthy, worthy. Join me in worship, God. Join me in worship Him. Masa taba ye de 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 babo shara. Rina mando robo koriande. Rina rabo je de de kadaba o saraba karia. Pour your heart. Kori namas. Pour your heart. Pour your heart. Pour your heart. Pour your heart unto Him. Extol Him. Masa toka dia de bo se de de de. Uvimbe tumboni unatoka katika jina la Yesu. Rika zaka taramandori azetiba. Utakapoacha kuabudu uvimbe tumboni, ukaanza kumwabudu aliyeketi kwenye enzi yote, ukamtazama nyoka wa shaba aliyenyanyuliwa juu. Rika saka nyoka wa sumu, iyo sumu iliyoingia mwilini mwako inatoka. Rina masobo koriandelebo. Kama Musa alivyonyanyua nyoka jangwani, ndio mwana wa Adamu amenyanyuliwa juu. Kila amtazamae riko zana makandereribusa rana mazana pata uzima. Riko sedirima andereribusa zoriandirima sarabayanda rabakarianda shidurubu korabasakarianda sikitama. The scepter of favor is upon you. Rina manda rabakoria rina sikirinibushara rina makorina masa shidurubu koraba ati zanima nduriandiribush. Holy, holy Lord God Almighty. Chumi milango inafunguka unapomwabudu Mungu. Usimwabudu ili milango ifunguke. Achia tu moyo wako, achia tu moyo wako, mwambie Mungu, nina surrender all.
I surrender all. Oh. I surrender. My praise in my workplace, oh God. Receive my praise in the evening when I'm at home. Receive my praise, receive my praise when I sleep at night. May the praises rise from this heart. Holy, holy, holy. Oh.
Fanya lile umenipa jina, Baba nina kutukuza. Baraka zako kwangu ni nyingi, sabayana. Wema wako auzoele, umefanya umefanya lile, umenipa jina, Baba nina kutukuza. Niseme nini, siwezi kueleza, Baba nina kutukuza.